tabiao wajio wake, ni siri ya mafanikio yake. Tabia njema na kujipamba kwake, mfano bora kwa wanawake. Awazushia cheni genga, amuwezi kuniharibia, kwa maneno yenu mnochunga, ndo kwanza mnamfagilia. Awazushia cheni genga, hamtuniharibia, kwa maneno yenu mnochunga, ndo kwanza mnamfagilia.
Yeah.
Almas Mohamed Rashid Maudi. Alete raha baba.
Aya maneno ni miba, wazushi ata wachoma. Nimeenda tena zake uba malkia wangosuma. Maneno yangu ni miba, najua yata wachoma. Nimeenda tena zake uba malkia wangosuma. Nakula nae na shiba, baizi wangu daima.
Kubusa kusiku na mchana.
mchana. Kama utaki mfupa na uwezi kula nyama, na nyama bila mfupa bado haijawa.